It's my zoo on the big baby.
I'm sure. See what's in the boy. Do my nugget.
Leo tunapiga shere
simple
kelele 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 hatutaki
acha cha cha
leo tunapiga shere leo tunapiga shere physically zimejaja vicho zimelipuka tunapapa kata tu simple simple kamejaja shingo tuko kana dimpo
yani leo tunapiga shere yani leo tunapiga shere.
Tunapiga shere, leo tunapiga shere.
Simple,
kelele 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 hatutaki.
Acha cha cha,
leo tunapiga shere, leo tunapiga shere. Akili testing testing
zero.
Bona una medi testing testing. Muko pweke.
Apa tuko testing testing. Tuki meditating testing.
Dragon, moto. Dragon moto testing. Dragon. Moto,
kelele 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 kelele
hatutaki. Leo tunapiga shere, leo tunapiga shere.
Simple,
kelele 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 hatutaki.
Acha cha cha,
leo tunapiga shere, leo tunapiga shere.
What's up?